katika kichwa kinauma huku kando naona raha na baki na zuba anavyo katika msuko napanda huku kando naona raha na baki na zuba mimi napenda nicheze na yeye ngoma msuko upande tulikate goma napenda napenda nicheze na yeye ngoma msuko upande tulikate goma. Kiuno chake wanasema zenze hon zenze zenze wen zenze we zenze hon zenze patam tam hapo zenze zenze hon zenze zenze wen zenze we zenze hon zenze patam tam hapo zenze
mbona sasa ngoma umezima
mpeteze tena.
Bachelor boy, what's our international?